Dẽenem korent rãmba, piig la a naase. Bɔi nonglem, dat tɩ sɩd sẽn kũunã me, la sẽn yɩɩd fãa, bɩ y dat pĩnn-bãngr goamã. Sɩd me, sẽn gomda ne gomzẽn ka gom ne ninsaalb ye, a gomda ne wẽnnaam. Bala, nedba a yen ka wʋmda vũur ye, la sɩɩga kɩtame t'a togsd yel-soalma. La sẽn togsda pĩnn-bãngr goam gomda ne ninsaalbã n biisdba n sagendba n belsdba. Sẽn gomda gomzẽn biisda a menga, sẽn togsda pĩnn-bãngr goamã biisda wẽn-doogã. Mam datame tɩ yãmb ned kam fãa gom-gomzẽnã, la mam sẽn dat n yɩɩda yaa tɩ yãmb togs pĩnn-bãngr goamã. Sẽn togsda pĩnn-bãngr goam yɩɩda sẽn gomda gomzẽnã. Sã n ka ta soab reesa lame tɩ wẽn-doogã tõe n paam biusgã pʋgẽ. M ba biisi, mam sã n wa yãmb nengẽ n tõdga wa ne vẽnegr gomde, wal bãngr gomde, wal pĩnn-bãngr gomde, wal zãmsgo, n gom ne gomzẽnã a yõod yaa bõene yãmba. Wab sẽn na n peeb, wall b wẽ teer sẽn ka tar vɩɩm, wa wɩɩg, wall pɛnega tɩ ka tũud sõama. Ned na n yɛɛ wãna n bãng yɩɩl ning wɩɩgã sẽn peebdã, wall pɛnega sẽn wẽedã. Borg sã n peeb tɩ ka vẽenega, a na n na n segla meng zabr yĩnga. Woto me, yãmb sã n gomd goam neb sẽn ka wʋmda vũure, nebã na n yɛɛ wãn n bãng yãmb sẽn dat n togs bũmb ningã. Baa dũni pʋgẽ, goam buudã sẽn yaa wʋsgã, baa yen ka bee n yaa sɩɩ tɩ ned ka wʋmd n ye. Woto, gom sã n gomd tɩ mam ka wʋmda vũure, mam yaa nin-zẽng sẽn gomda wã yĩnga. La sẽn gomda wã me na n yɩɩ nin-zẽng mam yĩnga. Woto yĩnga, yãmb sẽn dat sɩɩ sẽn kũunã, bɩ y kɩt tɩ yaa wẽn-doogã biusg yĩng la yãmb baood b wʋsgo. Yaa woto yĩng tɩ ned ning sẽn gomd gomzẽn tog n pʋʋs n tõog n deesdẽ. Bala, mam sã n gom ne gomzẽnã, mam sɩɩgã yẽ pʋʋsdame la mam yamã ka maan baa fɩ. Woto wã, n na n maana bõe, mam sɩɩgã na n pʋʋsdame la mam yamã me na n pʋʋsdame. Mam sɩɩgã na n yɩɩndame la mam yamã me na n yɩɩndame. Fo sã n pʋʋsd wẽnnaam bark ne f sɩɩgã, ne ning sẽn zĩ ne nebã n kelgd wã, na n maana n wãn n lok tɩ a min fo bark pʋʋsgã yĩnga. A sẽn ka wʋm bũmb ning fo sẽn yetã, yaa sɩd tɩ yãmb pʋʋsda wẽnnaam bark sõama la neda to wã ka paamd biusgã pʋgẽ ye. Mam pʋʋsda wẽnnaam barka, mam sẽn gomd gomzẽn n yɩɩd yãmb fãa wã yĩnga. La wẽn-doog wã, mam nong n goma goamã nu ne m yamã tɩ b tõe n kõ nebã taabã zãmsgo n yɩɩd tɩ gom goam tus piig ne gomzẽnã.
Sã n yaa ne togs wɛɛngẽ, bɩ y da yi wa kam ye. Yi wa kam wẽng maon wɛɛngẽ, la wa dɔb sẽn bii togsgã wɛɛngẽ.
B gʋlsa tõoda sebr pʋgẽ n yeele. Zu-soaba yeelame tɩ yaa ne buudã to nebã la ne sã m noe la mam na n gomda nin-kẽensã. La baa ne rẽnda, b ka na n kelg maam ye. Woto yĩnga, gomzẽnã yaa bãn neb nin sẽn ka tẽeda yĩnga la ka tẽedbã yĩng ye. La pĩnn-bãngr goamã yaa bãn tẽedbã yĩnga la ka sẽn ka tẽedbã yĩng ye. Woto, wẽn-doogã neb fãa sã n tigm taaba tɩ nebã fãa gomd gomzẽnã tɩ neb wa bala n na n kelge wall sẽn ka tẽed b sã n wa. B kõ yeel tɩ yãmb yaa gãems sɩda la nebã fãa sã n togsd pĩnn-bãngr goamã tɩ ned sẽn ka tẽeda wall kelgd balwa. Nebã fãa goamã kẽeda lame, b fãa buudã yẽ buudo, b pukda bũmb nin sẽn solga sũurẽ. Wakat-kãnga, a na n wʋgemda wẽnnaam taoor n waoog bãmba la a na n mõoname n yeel tɩ wẽnnaam sɩd bee yãmb sʋka.
Woto wã, m ba biisi, d na n maana n wãna, yãmb sã n tigm taaba, ned sã n tar yiile, wall saglgo, wall vẽnegre, Walgom zen dego binet fa mana tumdi neba biso nyinga sanya gomzen goma bineba yib wala ta balgome yemri tinet desde la nestan kaben desde binet fa sinwendore ngoma pore la gomne wena nenemi sunto sot pinin bangar goma bineba yib wala ta gome tineba taba bu ko manjesi nersin bebe sampam venegre bisinda gomda wasindi bala yam fa twen tos da pinin bangar goma de se taba tineba fa na pam zamasgo la tineba fa na pam sarolgo wenam nores de basi sak de blame
bala wenam kabur wenam ye abya la fi wenam wasman wenam ni same wan wen do ton wa bi paraba sinde bnor tiginda pousse bala ob katar no ti gombe bibi sakarba wan wenam ton ko mesin yetan ob san datan sok bum kier vonon bangi bibti sok sob me sirba yiri bala aya bum sen kazema te pago mwendo rinye wenam goma yi yam nengambi bi yam nengamba la tayan nersan teta ya wenam noresa walti wenam ninga gomda none be bang tibum ning mam sangul san tors nyamba ya ju sobatungo la nersan ziel kanga bine ba mera banga sobye woto yinga mbabisi bine fara tinim bangar gam kuni la ragi de neb tobra gom gom zenye la biman bumfa tijemse la tuntab sama